xarunta wasaaradda qorsheynta koonfur galbeed ee Soomaaliya iyo waliba ka qabsomay shirar dhexay hay'ado ka mid ah mashruuc dan wadaag oo iyo hoggaamiyasi hay'adda IOM mas'uuliyiin iyo qayb ku hayeen agaasimyaalka guud ee wasaaradda qorsheynta iyo howlaha guud iyo saasoo kale gudoomiye ku xigeenka arrimo amniga iyo siyaasadda degmada Xudur ayaa ku qayb galeen kulanka oo ka qabsomay xarunta wasaaradda ee Baydhabo kulanka iyo waliba intii uu sadareeri lanku aransaday arrimo halka wareem mashruuc dan wadaag kaas oo lagu fuliyo doona degmooyinka Bardale Xudur walibana warbixin lagu dhageysaday madaxdii ku dareertay hay'ado maadaama mashruuc dan wadaagu si qayb ku yahay mashruuca halka waree lanka gareemo baraka ciyaalka ankoreen Cali Xuseen Xasan oo ay gudoomiye ku xigeenka siyaasadda amniga ee gobolka Bakool oo qayb ku ahay kulanka iyo faafayinka bii ujeedka kulanka
government government meeting oo one day oo maana ku hadalay durable solution oo dan wadaag ah oo hay'ado badan oo sida concern iyo IOM iyo garaado iyo hay'ado oo maanaha kamid ay sanayn kaasaan ku hadalani simaanaha unuuna kan deegaan ahaan heer bakool ahaan barnaamijkaas oo nahaningii si fadhiyan ku hadalani hadii la yar haddana si feelan iska fahmin in barnaamijkaas uu yoon bakool rasmiga ka sameeyo in wala ku kordhiyan oo haddana nin sheegan tan kale mayba kale ka jiray maanaha safar kale aan ugu kooya jiray koor ee kasmaayaha maray sun durable solution kun sun ku hadalay halka waa barnaamijka suuna saaso kale maanaha si feelaniga ka dhamaaday markan aadi la yar mayba ku rajaynay barnaamijku in maanaha barnaamij bulshada lagu faa'iideeyo in naagada dhina kasta waa bahal oo barnaamij muhiim leh bulshada faa'iido badan leh in hadan may ku hadalnay in la balaariyo sida degmooyinka Bardaale iyo Xudur iyo in loo shibeel hataa in degmooyinka kale la geysi iyo ku hadalnay kulayoonay ka raji weynina si aan nin sheegan ay madaxda ku soo tiye durable solution ka inuu balaari doonana bansharoogaasi u geysi doonan deegaanada kale qasatan bay doon aragnay hoolay ku ful yahayaan waa hoolo faylo unun taas leh madde arneen oo bunqosnay in deegaanadaas ay balan geysi hatana si faylan ninka shaqan inuu geysi doonana barnaamijkaas oo nagastaya sanadka soo dhaaf in maana lagu hool gala doona iyo iska afkorna hadii la arin insha Allah
ka dambeynta agaasimaha guud ee wasaaradda qorsheynta dowlad goboleedka koonfur galbeed ee Soomaaliya iyo Aqoob Isaaq Xuseen ayaa ku hadlay muhiimadda mashruucan uu sanleeyay deegaanada lagu fuli doona
aad u maasantihiin in maanta waxa farxad noo ah wasaaradda qorsheynta koonfur galbeed inuu u qabsoomo in shir ay isugu yimaadeen in madasha la yiraahdo in dan wadaag consortium ku midaysan yihiin hay'ado farabadan iyo in maxay ahay waxa kala qayb naga lahaa wasaaradda howlaha guud oo ayadana ka soo qayb gashay run ahaantii kulanka waxa lagu hadlayay in sidii loo xoojin lahaa howlaha ay wado dan wadaag maadaama ay muddo dheer ka shaqeynayso in Southwest sidii shaqooyinkii la qabtay waxyaabihii ka soo baxay la isugu wareysan lahaa in saasoo kale talajeedin aan u sameyn lahayn oo ku aadan meelaha la rabo in focus la saaro in waqtiyada soo socda iyo si inaan aragtidooda dhageysano iyo waxyaabaha ay markaas la fahantooda ay dareemayaan kadibna aan u yaani wargelino in aan diyaar u nahay in aan kala shaqeyno arrimaha halka waara dabcan maxay ahay mowduuca ku saabsan halka waara wuxuu laf dhabar u yahay in horumarka bulshada dadka ku dhaqan in koonfur galbeed in sawto ah bulsho badan oo barakacyaal ah ayaa waxa marti gelisay Southwest in for example degmada Baydhabo kale dad badan oo barakacyaal ah ayaa yimaaday marka sidii xal loo heli lahaa iswareysi noocaas ku saabsan ayuu ku saabsanaa mowduuca maanta laga hadlayo in mashruucyada hadda yaani socoto waa community initiative led by the government inta badan yaani bulshada waxa ku wacyigelinaya inay muujiyaan ownership waxyaaba loo qabanayo in aragtiyooyinkooda ay soo bandhigaan anagana ka wasaarad ahaan waxaan xoog saari doonaa sidii aan u engage gareen lahayn aan u soo fariisin lahayn yaani meelaha talooyinka lagu bixinayo ayagan si ugu darsadaan waxa taladooda ah marka waa xoojin doonaa wacyigelinta bulshada waana rajaynayaa in wax mir dhal ah ay ka soo baxo
mashruuca dan wadaag iyo waliba usanagada doonaa ku faa'iideysada doonaan bulshada ka nool degmooyinka Xudur Bardaale iyo deegaanada hooskooyo